kutoka Januari na tunapoendelea, kaunti nzima ile changa ambaye tumemwaga chini ni 31,630, Kangala ni 48,425, Busaa ni 14,730, second generation tumeshika kaunti mzima Mbotros 5,300 na cartons ambazo ni karibu 2,000. Katika ushirikiano wetu na county government, sababu hapa kuna issue ya licensing, tumeweka mikakati na ndio tunakuja hata leo kuuliza wananchi wao wanafikiriaje, kwa sababu unakuta wakati tumezunguka hizi, sababu saa hii tumezifunga hizi wines and spirits zote hizo 17 tumefunga, unakuta wametafuta, wameomba license, hata wamelipa kulipa tu ile kulipa kuomba, wanafungua na wajapewa license. So the county government have assured me in the next 1 month watakuwa wame license wale ambao wanatakikana wawe licensed. Now hii business ya kuuza masaa ikiwa airuhusiwi, iyo lazima tuungangane nayo na tumalize. Unasikia wananchi wakikwambia nyinyi mnapigana na pombe alamu second generation, na kuna officers wenu ambao wanashirikiana na hawa. Tumesema officer yoyote, this is security committees, officer yoyote wa serikali, awe ni from national police, awe ni from ngao fulatanity, ambaye anashirikiana na wale watu wanatengeneza pombe alamu, ama wale wanauza second generation, ama wale wanauza masaa ambayo airuhusiwi, hawa tutawachukulia administrative action.